Kwanza shikamo Magufuli, kazi zako nani asielewe? Mashuhuri na hodari, wakina mama tupige vigelegele. Tumepata mpiga kazi Magunduma, kura zote kwa Magu. Wapinzani wanaumwa matumbo, uvivu na uzembe serikali havimo. Longo longo vya ukweli tusemeni, madaraja ya poti flyover la mikila kona. Squeeze ya tabongo tunapitia hewani, standard gauge bado bado na vingi tutaviona. Ababao
washa washa
joni shuja,
washa
tuwafunge midomo,
washa washa wapuze
wapate habari sisemu makomando.
Washa washa
yamekuwa,
washa
leo ndio leo,
washa washa wapuze mafisadi.
Chama shuja toka enzi zamani, imesimama ngangari, mngaro njano kijani,
ngari ngari.
Mama Samia inuka na ucheze, Majaliwa na Mwakembe yani, inuke ni tucheze. CCM oye, haki za wanyonge anatetea, viwanda na vyo wanafumua, majipuku ya tumbua, wakose cha kuongea wanyonyaji.
Longo longo vya ukweli tusemeni, madaraja ya poti flyover la mikila kona.
Squeeze ya tabongo tunapitia hewani, standard gauge bado bado na vingi tutaviona. Ababao
washa washa
joni shuja,
washa
tuwafunge midomo,
washa washa wapuze
wapate habari sisemu makomando.
Washa washa
yamekuwa,
washa
leo ndio leo,
washa washa wapuze mafisadi.
Simama mkono nyosha,
oye 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 oye,
Majaliwa simama mkono nyosha,
oye 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 oye,
Mama Samia simama mkono nyosha,
oye oye.
Mama mkono nyosha.